I don't know, it's just, I think you need to make a choice right now. What do you want?
Life is good, baby.
What do you fucking want?
'Cause I'm here for you. Another one. Yes, yeah, girl. If I wanna choose, girl, I'ma choose you. 'Cause I'm beautiful. Spending mambo yangu lai-lai. Nishampenda saya nini tena kulai. Nilikotoka, nilisasota, niliko sasa. Msumali wa mapenzi ndo megota. Yes, sir.
'Cause I'm being a dream boy.
Yes, sir. I spend my whole time with you in my head. Never thought you gonna be my one day. Whoa, whoa, whoa. Be my one day.
Be my one day.
Be my one
na
day.
Nataka ujue.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no no.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no 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 no.
Dunia tamu ila. Nataka ujue.
Hawakai maswali ni mengi wamebaki why kwa maumivu tumesema bye bye paka mashetani wanaimba nine nine mapenzi ndo kazi na ndo maana niko busy hakuna ofisi kitandani piga mbizi hakuna kalamu na ndo maana menya ndizi sina umario wala wewe sonya mbizi mimi mbili wewe ni mbili so mbili bila kutunza na kuhonga kwa wachaga ni mila toka ujanani mpaka udingi dingila nakupa vitu flani sio mambo ya hila
I spend my whole time with you in my head.
Never thought you gonna be my one day.
Whoa, whoa,
be my one day.
Be my one day.
Be my one day.
Napenda ila, nataka ujue.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no no.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no no. Nataka ujue
bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no no.
Bila wewe mwenyewe siwezi.
Oh no 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 no.
Baby, najua hii si mara ya kwanza nasema hivi, lakini safari hii ninaapa, hii ni mara ya mwisho, sitarudia tena.
Brand new joint by Number Boy featuring Wasiti, Nikki Wapili, Dr. Isaac, Mina Ali. It is a beautiful, beautiful song by the way. Umesikiza kwa mara ya kwanza and I hope you like it.